to.
Kunetoloza na vigumina zikati sichekolovia Newenda bakafana ninga na maziga gali nengeni njaga simuka Wanzi samuka kumuta Gulava wengulu kuta Zenone waka windota Nota mfuluta Hani rongo vya rinzira Kane sala wansara Kuchusemu mvela
Kumanya kwa gala hivyota
Honey, Anita. Honey, Anita. Honey, Anita. Honey, honey. I know if you want nobody but you. I know if you need nobody but you. I know if you want nobody but you. Honey, honey. Binya ni koyula. Biense busumulula. Nyambo kokirila. Uwaza chemu ni muganda wa honey. Otu depende sama peso nyiganga piano ya kapusula pano Zena nyimpa inchira kwa mchira kwa maguja Baby sicha iti wofono Give what belongs to Caesar to Caesar You know we meant to be together If you block my calls forever Block them na definisho Honey, Anita Honey, Anita Honey, Anita Honey want nobody but you. I know if you need nobody but you. I know if you want nobody but you. Honey, honey. Vya kune toloza na vigumina zikati siche kolovia. Newenda wakafana ninga na maziga gali nengeni njaga simuka. Wefu de producer mapeso nyiganga piano ya kakusula pano. Zena nyimpa inchira kwa mchira kwa manguja. Baby sicha iti wofono. Anita, honey, Anita, honey, Anita, honey, honey. I know if you want nobody but you. I know if you need nobody but you. I know if you want nobody but you. Honey, honey.
Yeah, jeep on this.